kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi bubashe gutanga umusaruro hakenewe ikoranabuhanga mu rwego rwo gutuma ibibazo bitera ko igipimo cy'umusaruro ku gihingwa kitagerwaho bibonerwa umuti ubwo buhinzi burambye bukaba bukeneye amaboko y'urubyiruko kugira uruhare muri iryo koranabuhanga aryumva anaryitabira Dr. Athanase Ndumuremyi ni umushakashatsi ku bihingwa by'ibinyabijumba muri lab akaba n'umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubushakashatsi ku binyabijumba n'ibinyamizi akaba akorana n'imishinga iteza imbere ubwo bushakashatsi OFAB avuga ko uruhare rw'urubyiruko ari ngombwa kuri iryo koranabuhanga
Abahinzi bamwe na bamwe tugenda dusaza urubyiruko rero turufata nkaho ari bo bantu bazadufasha kwihutisha iterambere mu buhinzi turi gukora nkuko dukora ubushakashatsi ku birebana na biotechnology kugira ngo dukore imbuto nziza zihangana n'ikirere kibi zihangana n'uburwayi rushobora kumva vuba kandi rukihuta bamwe bahita bakangarana iyo bumvise ngo ibihingwa byahindura uturemangingo se cyangwa GMOs cyangwa genetically modified crops niyo mpamvu twaza tureka dutumira urubyiruko tuganire narwo ni rubyumva neza ruzabasha kubigeza ku bahinzi cyangwa se n'abandi bantu bose bakeneye kugira ubumenyi bwimbitse muri ibyo bintu ariko ntibagendere ku nkuru zitarizo murabizi ko hanze bavanga ibituburano
Bailo Ines na Ingabire Francoise ni bamwe muri ubwo rubyiruko bakaba bemeza ko ikoranabuhanga bungutse bazarigeza no ku bandi banafashe guhindura imyumvire y'abaye bavuga ku biturano ibyo bikazafasha kubona umusaruro mwinshi ku buso buto
twaje muri amahugurwa kugira ngo batwigishe uburyo twakora ubuhinzi bujyanye n'ikoranabuhanga iyo bavuze wende ikoranabuhanga ntabwo baba bashatse kuvuga ko ari ibituburano cyangwa n'uburyo bwo kugira ngo bwa butaka butuye dufite ese twabuhingamo dute kandi bukabyara umusaruro ko n'iryo rigezwe muri iyi minsi turimo
natwe nk'abahinzi bakiri batoya mbese ikinyomoro kibona neza ku soko hari ikibigiramo uruhare urwo ruhare rero ntagaruko ndagendera muri ya myumvire ya kera twaje kwigishwa gukoresha ikoranabuhanga rihambaye rirenze iryo twari dusangana
Alice Ingabire ni umukozi w'ihuriro ry'urubyiruko rukora ubuhinzi kinyamwuga RIAF mu bushakashatsi baherutse gukora basanze urubyiruko koko rufite imbogamizi ku isonga hakaba ari ubumenyi buke ku buryo ngo lab ibafashije gusobanukirwa n'iryo koranabuhanga rishingiye ku kuvugurura ubwiza bw'imbuto bikaba bizatuma urubyiruko rwo umusemburo mu kuboneka k'umusaruro uhagije
Twakoze ubushakashatsi ku rwego rw'igihugu cyose ikintu cyaje ku isonga ikibazo cy'ubumenyi. Barabana niba rwiyemeza mirimo turi kumwe hano niho ba mbere bwo kurigirira ryabo bakabikoresha kugira ngo umusaruro bakeneye uboneke. Nizo technologies zigomba kudufasha.
Mu rwego rwo gushaka ibisubizo ku bibazo by'ubuke bw'umusaruro rabifatanyije n'umushinga ukorera mu bihugu 10 bya Afrika OFAB akaba ari umushinga ugamije guteza imbere ibihingwa byakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga GMO bikize ku ntungamibiri bibasha guhangana n'ibyonyi rwara ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Urubyiruko rwahuguwe muri iyi gahunda rwitezweho gufasha abantu kugira ubumenyi buhagije ku mbuto zikozwe mu rwego rw'ikoranabuhanga nko ku mbuto ibigori, ingano, umuceri, imyumbati n'izindi aho bizafasha guhangana n'ikibazo cy'ibiribwa bike kuri iyi si. Florentine Mukarubayiza, Radio Huguka.